Luka simori jenai onodi sapedi dube o rokki dum en sembe e baawdi e dow seydeneji fof e sellinde nyabuuli oneli bi yeynoydi laamu allangu e sellinde nyawbe o wiibe kaydi
so don jaha woto njobode hay hunde wana sawru wana sakkos wana nguro wana kalis te woto nawore wutteji didi kala galle mona don keddode don kati ko don bayi norto don kala saare do chala don jabbede so don jalta dum pidde pundi koyde mon gam setanade dum salare mum
be pokkiti be ngoni e wadde woro e woro e be kabar kabaru mojjo abe cellina nyawbe bange yo bang herad horeje diwano de hala na golle mabbe dum jaaki dum ngati won wiyahnobe ko yaaya wurt e hakkunde maybe wadbe en bi ko Ilyas feeni wadbe kadi en bi ko goote anabaabe boybe be wurti herod non kanyum win e wiide
yaaya mi taji hore mum wadde holi odo mo nananmi ina haale gede baade ni
o woni e yilaade yidem nden nelaabe be ngarti njaayitan yesu laawol mum en fof o nawibi o teldoy e mabbe hedde woru wiitenga betasayda yimbe be tini dum ndewi e makko o jabbibi o woni e habridi be laamu allangu o sellini kadi rafaabe cellal nden nangi fuddima tellade sappo dirbe baadimo mbiimo
wiji dalgal yo soro e gure e nguron saraji he mbele ina danya do jippi e ko nyaami sabu o nokku ina yewi
o wiibi
onone koymon dokkebe ko be nyaami
be mbiimo
min jogi do tan ko looci joyi nguru e lididi so wona kay taw jidda ko min coodonoy be yimbe fof ko nyaami
ngati ko hedde ujunnaaje njoye gorko gonno don o wi almube makko be
joddinirebe gomuji gomuji gomu fof chapande njoyo
be mbadiri non be joddini be kambe fof o jitti looci joyi mburudi e lidi didi di o hoyni asman o yetti alla o taji mbur o e lidi di o totti almube be yo pecci dum diddal gal kambe fof be nyaami haabe kaari taji tini keddinode de ndendina ngoni cengele sappo e didi wede nyalama goto o lusundi o motoro tawi almube be ina gondi e makko o namni dum en o wi
e wiide yimbe be holimin
be jaabimo be mbi
woni hen ina mbi ka yaaya baptiso be mbi ka Elias
be kadi mbi ko goto e annabaabe boybe be wurti
o wiibe
ononne e wiide mon holimin
Pierre jaabimo wi
ka almasihu alla
o yamri bi yamrori tindi wota be kalan dum hay goto o beyde hen kadi o wi
ala esago bi neddo o yarametti no feewi ho hobe be ardibe yettinobe sadak be e sari yankobe be nduño dum ware wurto nyado nyalaw matata biijo o
cagal dum o wi bi kambe fof
kala jiddo rewde am yo natu miijade hore mu wakko fengirde mum nyane fof rewa yam gati kala jiddo fandinde wonki mum wasatki kono kala basdo ki sababunde am fandinatki woli ko hebde aduna o fof no woru no nafata neddo so tawi wasi wonki mum walla halki hore mum kala kersudo mi min e kongulam mabbi neddo on e hersu jomum so ari e dar darja mum e darja baba o e malaikaaji cenididi e gonga bodo bi on hunde e wonbe do be medata mayde tawaji yani laamu allangu
hedde balde jeetati ciagal ko o haali din konguli o ngaboy do hayri ngam toraade o nawri Pierre Yohanna e Yaqubo do toroto do yeso makko wayli mbaydi chomci makko denwi ha mbatti jalbudi tan wedi warbe dido feñbe ina jeewtide e makko ko Musa e Ilyas peyno e darji Allah ina kalde makko ko fayata e yado makko ndu o timminoyti Yerusalem ndu Pierre e won dibe mum ko daani nobi doygol luggol kono debi pini be ji darje makko e worbe dir wondu nobe makko be nden ben worbe payi sertude e makko Pierre wim
cerno gonal men do ina feewi dal min darna caleje tati an goti Musa goti Elias goti
kanku e hore makko o andana ko o halat noko o gaynani haldi harul de ari horibi almubi be kulino feewi den hurat dum ende sawta ummi e der mayri wi
o do ko bi ammo tubi mi kero de
den sawto o nanama yesu heddi kanyum tan goto almubi be deji e on saha be jayit nan hay goto ko be jiko jangu e mum den be jippima hayre he diddal mawgal jabbibi tan gorko goto wulli e hakkunde diddal he wi
cerno midi nyagima tinu yewnam biyamo ngati ko kango tan yugi ruhu ina jaggamo o wana e wullude o ma dimbo hunuko makko jofo ngufa
o wopataamo so wana ande o sokti bandu makko fof
mi nyagima almutima be yo ndindomo kono be donki
yesu hebeti wi
e heima yonto onido ma ala holare ko ha holinden ponmi kadi wondude ma ko ha holinden ponmi kadi munyande ma addudo biyo
den o faandim sey dan o fukkimi e leedi woni e dimbindem kon yeso furi ruuhu tonwudo sellini soko o totti dum baba mum yimbe be fof naji sababu ndu mawgo allangu do be jeebat ko o wadat noko o wi almubi makko be
onon guddite noppi mondi kedodon dido kongul binedo o ma wedde e juude yimbe
kono be paamana kana hala mana makko ko ko suudinobe bel ade mbaaso faamdi te be ciusana namnaadema ko faati e dum be ngoni e yewtidde gam andude holi e mabbe burdo mawnudi nde tawno o mo andi mi joji berde mabbe o jetti cukulel o takki dum e sera makko o wiibe
kala jabbido gel do cukulel e indam ko min jabbi te kala jabbido mi jabbi ko neldo mi on ngati kala e mon burdo famdude ko on woni mawdo
Yohanna yetti kongol wi
cern min ji gorko goto ina riddire sedeneji indema min goni e hadde mo dum sabu o jeyaka e men
yesu wi mo
woto kade mo dum ngati kala mo lundaki on ko e mon wonti
den saha mo foti safede o faandimo o fibi enni yade Yerusalem o wadi nelabe yo gardomo be nelabe pokkiti naite e wur samari en woto ngam fewjande mo jippundi kono ngon wuro jabbaake mo sabu o fayno ko Yerusalem den yaquba e Yohanna njiidum bi
jomirat ar yidi min jamere yo jeyngol ummado asman duppabe
o yecti e mabbe o furibe cagal dum be pay wuro wonu do be jehata do wodi biidom
mami rew e ma kala do bawda yaade
o wiimo
boyuji ne jogi biidi momen te cholli weyo ina jogi chabuli mumen kono binedo ala hayno ko goto do wawata lelade fofto
o yecti e goddo o wiidum
rew e am
on jaabimo wi
cerno dacitam mi uboya babam ko adi fof
kono o wiimo
woppu maybe ngubboya maybe mumen an jaha kabra ya lamu allangu
goddo wiimo
mami rew e ma jomirado kono dalmi wayno gallam faadi fof
yesu jaabimo wi
kala demo wo ina yeccito ala na laamu allah ngona fore